tugukamirize ikiganiro cyo muziki tubashikirize iminsi yose ku gatandatu kuri isa
Ngaramutse neza dususuruke Facebook yacu ni VOA Radio yacu naho email ni radioyacu@gmail.com twereze numero yawe tuzaguhamagara maze ususurukane n'inshuti n'abavandimwe
Nzabandora Samuel wo mu karere ka Kayonza umurenge ni Mukarange akagari ni Nyagatovu umudugudu ni Akamayange ndifuza gutashya inshuti n'abavandimwe harimo bakuru banjye tuvukana bahereye mu karere ka Kayonza umudugudu wa Kamayange aribo Nyamugabo Emmanuel Ndayambaje Focus Mukandasenga Domitira ndetse n'abandi bahereye mu karere ka Gatsibo harimo mushiki wanjye nawe washatseyo aho bitiga koni Kamazima ka Francine ndetse na Suje Banki n'abavandimwe bari mu mududu wa Kamayange harimo Samuel Nyamugabo Elia Dani ndetse n'abandi ndifuza gutashya abanzi bose bari mu karere ka Kayonza abasengera kuri paruwasi ya Mukarange bose ndabashuje agiriye byiza nimbo nifuza kubatura indirimbo ya Rugamba Superiani y'amasindi n'amakombe yita ijoro rirakuze murakoze
Samuel we nawe urakoze
yego yego
tumuhigo yikoranimwaro nanyamasicika nigirimoti chumarite kuchiganzo mutanute nera mumugongo yumenesha yuri akunde Kanyamaswa, wanzaga kwavu, fika masendere.
Turasusuruka ku ijwi ry'Amerika ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Hajyanimana Germain ati muraho neza. Hajyanimana we yego turaho neza na urakomeye. Urasuhuza mama wawe na papa wawe David, Piana na Parade ubatuye indirimbo ya Amalon yitwa Yambi.
Faranga ngombe uzima ngiza sina rangi za mashuri sina sese ya mabjengi shari wanjani ya menyaho na renje ye hariko ichi gari hivaja ya mara masa na jisoro na nicho aronga narai ya mazaro hirja no hino Bumuye divazinda ngomba na mara muko na jobiranga. Hello, mama, waramu sute kujio amara muko yanze. Oh mama, hello, mama, ete muraho murako ma kumbu sirgo nirwinshi kubakirutia. Oh, Jazzy chigarin sangi binari danje Kubawari hatari mibere honi kwaze Kabamuli banyame jenda ho Kuwa nugu fashani tombora Iki ino singi ti wachwe Iti gari nivajai ya mara mata Najisoro na nicho aroha Narai ya majaro hida no hino Biranga Mbumu ye diva zinda ngomba na mara muko Na vyo biranga
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika saa 12 kuwa gatandatu mu gitondo. Address radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu. Ohereza rwose nimero yawe ya telefone tuzagushakira umwanya maze ususurukane nabawe.
Murakoze nitwa uri mu benshi Benjamin abantu b'i Kigali mu Rwanda. Basuhuza umubyeyi bita wa Mungu Jacqueline tuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro. Basuhuza n'umubyeyi wanjye bitwa Mukandori Delasienne na utuye mu murenge wa Nyakariro. Basuhuza na mama wacu uherereye Rwamagana witwa Patricia. Basuhuza n'umugabo witwa Tomasi. Basuhuza na mama wacu uherereye Rwamagana witwa Anastasia. Basuhuza n'umumama witwa Beata uherereye muri Norvege. Basuhuza n'umutipe dukorana witwa Anakreti. Basuhuza n'umutipe twakoranye witwa Nyandwi Sharire. Abatura indirimbo ya Byumbore naba namwe murakoze.
Yego yego uri mu benshi we na urakoze.
Eh kandi muzagire umwaka mushya.
Twese rwose nkabitsamuye ndagushimiye pe.
Sawa sawa.
Ya butse na mwemwe
America ikiganiro cy'umuziki dususuruke Facebook VOA Radio yacu email radio yacu @gmail.com. Duhe numero yawe ya telefone, tuzaguhamagara utashe inshuti n'abavandimwe. Dususuruke zose kandi zisanje ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro umuziki. Dushoreje ku butumwa bwa Bizumuremyi.
Nitwa Bizumuremyi Daniel, ndi Kigali mu Rwanda, ariko kuri Facebook nkoreshaho Bizumuremyi Dani. Ndasuhuza mama uri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musange, murumuna wanjye witwa Kurimana Selemani. Ngasuhuza kandi murumuna wanjye nanone witwa Nsabimana Regisi uri mu karere ka Ruhango mu gasatere ka Buhanda. Ngasuhuza n'umugore witwa Emerita. Ngasuhuza muramu wanjye witwa Nambazimana Rufosi uri mu murenge wa Kabagari na mushiki wanjye Mukanyange Ziroza. Ngasuhuza bashiki wanjye bari mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango. Ngasuhuza abo twiganye bose banze ku izina rya Gaparare. Ngasuhuza abo dukorana mu mutekano bose. Ngasuhuza kandi mushiki wanjye witwa Godereta Mushimiyimana uri Kimironko. Ngasuhuza na sheri wanjye witwa Ayishakiye Claudine n'umusare Kanyagatare. Ndabatura indirimbo Bonane y'Impara. Murakoze cyane.
Bizumuremyi nawe urakoze cyane.
Urakoze cyane kandi kandi nawe mwifurije umwaka mushya mu 2020.
Twese uzatubera uw'amata n'ubuki.
Yego yego.
Nshuti mwese uko mungana, namwe ndabashimiye cyane byimazeyo. Mugire wikende nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Bonane, murakarama.
I'm gonna make you mine.